bandiraaɓe sukaaɓe jokkoɓe weltiiɓe mi salmini on onon e jam e heɗaade heeƴo ngo istudio tamani hertini on ngo Ousmane Ñalibou woni noon ɗo min tawɗa ɗo e Oumaru Way Gallo baro hono guruɗa
basa allah alhamdulillah
selli
basu fooɗa e sina sago
ha bisimilla kabaruji ɗi heɗi woni toon
hollitinde wiide sembe kabaruji ɗi anni Ousmane Ñalibouli fedde nde ɓino dirta yere wolo debout sur les remparts keñe ɓe jaltinde ɗati bamako ɗi hollitinde metti maɓɓe fewde e yimɓele warɓe notade le leydi ndi yewtere meɗen eno dirte mini mbagge nde wara yowar soɓami fa sukaaɓe keeɓi bactiɗe alaji ko jogui garen timminiren birki sembe caldi
min caliɓe tawgol soldat sen leyɗe goɗɗe ley leydi Mali ndi e ley saha hel ngel ɗum yo haalaji sukaɓe hewɓe yaltuɓe kikiɗe keñeɗo Bamako ɗo hollitinde metti muɓɓen ɗum waɗi nokku noddirteɗo monumentde l'indépendance baro
fedde nde ɓe noddirta debout sur les remparts kañum waɗi ndeɗo majere keñen Ñalibouli
kemi seba franco beninois omo hanno warde hollitinde o mo caggal mabɓe
o heɓay warde saabi de wiyama ayepor beneto jati o sakka wattu joni o yimɓele hewɓe cappiki laamu mali o kañum sakkimo natude le leydi ndi
caggal ɗum projet keso noddirteɗo citoyennité e conduite de changement leydiyankaku e waylitagol taggu fuɗɗi keñen ɗo Bamada city ɗo
goɗo heeƴo koni fana muɗum fa pammina jamare nde ɓingu leydiyankaku lobbo
ambassade leydi États-Unis gonɗoɗo mali ɗo kañum itti jawdi muɗum ɗo Imadara association espace grand grain jawdi muɗum anawara e millioji sappo e jeegon CFA baro e Mamed Salia Touré alanodiri makko keɗɗen no ko wi
projet keso puɗɗo ana yaaha e janginde sukaɓe wawɓe mottude e laawi lobbi banggal waylitagol kañum e nokkuji ɗoɓe goni timmode gollal ngal ana yaaha e ɓingu leydi yankaku keso ɓeydude anniyaji ɓamde tiɗallaji goduɗi
baro en jara gendi sandi ko ɓuuri sukaɓe temede jeegon keɓi toon projet keso no keɓirta golle
ko woni fana muɗum faɓe ƴeewa yalono ɓeɗo sukaɓe kaani nattirde e yimɓele ɓe ƴeewde yalono ɓe kaani haɓɓirde e wayde golle le oɗo nokku
baɗo sinen ƴuuri ley kedde leydi meɗen ndi e gartanɗo Bamako ɗo janggoɓe jande dow dowre faculté de médecine ɗon to dogdoroyaku toon jangueteɓe kuliti metti mabɓe no ɓe jangguirata ley nokku o
wattu joni ɓe mbi sukaɓe ana kewi sanne e classe jiɗi fa keɓen famtade keɗɗen mumini sendebu
a jara siri ɓe ana jangga médecine omo e sukaɓe jangoɓe ɓe mbalata toon en yalla ɓe keɓa jonde lobbo no ɓe jangirta no woɗiri omo mila wiide oɗo kabaru yo torra mawɗo bangal jande makko
beete heɓude jonde newaki sona ɗum laato basi hakkunde amen sona gara kikirɗe mbala toon nde amfito ɗon suudu ɗum min jangata e muɗum ndu so keɓa jonde so min mbali toon ana way hono min ɗantakoni so janguinowo o wari beete min pamata ko o halta ko taw min fuu miɗen coƴo
jangoɓe ɓe jaɓata walde toon keɓata jonde yo ɗum ndeno mama seyku holiti wiide
illa sallifana keñen garmi tawmi suudu ndu heewi jonde sakkititoɗe nde keɓumi ɗum woni e amphithéâtre o mi yeehi leloyade banggal minuit hujji warde illa fajiri tawmi suudu ndu heewi jonde fuu wala toon ɗum datani he kam wajibi hotude cuuɗi
à la maison
keƴaɓe janginirɗen nde koliti wiide ɓeɓe andani kabaru mon ka ɓe galla bawɗe fur bawɗo huncande ɗum hoore e wi maɓɓe yo suudu ministre humaniɗo kabaru jande dow dore hani daranade ɗum
e jaran yewtere meɗen mini mag nde baro keɓuɗoɗa bak nde a heɓino kollitowoma kon kanɗa janggude université
homo woni o kollitowo ne
aya ana hante o heɓino neɗɗo bawɗo ma wiide bon gaɗa ɗum ne moƴƴi quoi eyyi on tiɗalla yimɓe hewɓe janggoɓe keɓoɓe bak ana jogui tiɗallaji muɗum yewtere meɗen mini magga hande nde ana fawi dow muɗum
honono alu haalirni hewɓe sukaɓe janggoɓe so keeɓi bak anda ɗo naytorto banggal jokkitade ko ɓuuri hewde fuu e kuylete jaati ɓe cuɓoto batte guiɗira mabɓe cuɓikel nadu batte darta muya saraɓe mabɓe yo ɗum woni ko janggoɓe hew kollitimen so andini mimse mumen
guggan yiɗimi waɗa science de l'éducation min tun mi wi mi waɗan o wi kan tan somi tilika miɗo wawi wadde golleji kewɗi mi wasata golle ko jiimi hen hande wona noon ɗum famminaki mi weltaki hen ko mbawmi wiide tan mi misiti ka newoto caggal bakko orientation an newaki wala no kabaruji mi wari to faculté to mi tawi e économie ɓe bindi kan caggal hitande ara ndewal ngal
ɗum ɗo wonde yo kabaru goduɗo batte oɗo kabaru noon wadde ana wondi e daranade fa hunca tiɗallaji muɗum yo ɓeɗo sukaɓe kati joƴƴini walde noddirtede fasu kanum fa mballa heɓoɓe bakɓe suɓade hono no haniri ni fa jokkito jande salif keita o gonɗo e ley walde nde ɗon ko sefi keɗoɗen mo
min ɓami anniyo nde jaguji ndaɗoɗirgol jalti fuu min gaɗan gollal hokkude kabaruji kañi e famminde sukaɓe hesuɓe heɓɓe bakɓe ngal gollal ana
ana jogi nafa haɗude ɓe sukaɓe hesuɓe wadde mboppi kewɗi so ɓe ɓe mbindo.
Suɓaade jokkitaade jannde le université na ley janginirɗe dokkaji golle yo kabaru tiiɗuɗo heedi sukaɓe, sabi de battan maɓɓe ana tongi hen. Ɓeɗo sukaɓe satuji ɗeɓe keɓa torraji eɓe darata du hono daraniɓe kabaru jannde leydi yewto no jannde mali nde worri hannden ni.
Baru cekkite yontere gonɗen yewtereji heɗi godi.
Ay wo hollitindi wiide kawrtal joɗɗoɓal ngal ɓe noddiri festival sport no mali musique ɗum fuɗɗi ley leydi ndi. Hollitindi wiide ɓe jokkitito fa ley asawere warorde wattu furdune aɗa wawi nadde toon yo mere mere natirte yimoɓe hewɓe kañen tawete toon fa yettoyomo. Kanko noddirteɗo Kalifa Kone Tata Dini Zoumana Koulibaly kañe e Total Hip kañen gon lontoɓe koko Dembele.
Baru se jaari Tumbuktu festival gongal ana wondi e wadde toon hono himɓe gondirta yelle jaam e deƴƴere
ngal ɗo kawrital fuɗɗan ley sappo e jeɗɗi fa yettoyonoga lewru janvier waro ndu ley hitande 2020 ɓe gaɗan ɗum nokku mabɓe noddirteɗo Monima Flamme de la Paix. Joni woni kawrital nayoɓal ley ndeɗo yambere. D'accord Basi fu walla hen joni e jaara birki sembe calɗi.
Baru championnat national ligue 1 jaabuji ñalloma sappo e tata bo 13e journée wonko mboɗa hokkude
ɗum woni koɓe noddirta maccigaji nil ko heewi toon sanne. Ousmane Niali Bouli ñana kañe e Joliba, COB kañe Black Star, Performance kañe LC Ba, Sony de Gawodu hawama 4-0 wakkandi hawruno e Real de Bamako, Avenir Tumbutu du hawi ASB 1-0, Sobana mobti ɗum gasanayi ɗum fewi wakkandi ɓe kawruno IS kitande waɗiɓe 3-0.
Joliba AC ana hani fidude e hooroña AC Alan Django sappo e ɗiɗi lewru janvier ndu nokku noddirta stade 26 mars wattu 19h matche wirfitagol ñalloma nayoɓo coupe CAF.
Hollitindi wiide arande nde ni ɓe perdinde ɓe gonno le leydi laggine ndi kanko ɗum noddirteɗo George Kouadio ekkintinowo guɓal. Joli bangal o hollitiri wattu joni o jeur ngaɓe hewɓe ɓe joggui toon barmuɓe ka ɗum e tawede fo eɓe gikkini gikki lobbe fa ɓamta ɗiɗo poyngaji tati keɗɗemo komo sifi dow hen.
Sifaji ɗiɗi hinnadi oɗo matche o voilà min piyan yalla min gagna min kasidini ɗeɗo toɓɓe tati ɗe yalla minen tawde e ɗiɗi quart de finale. Nden noon min jettiraga fewi gañude oɗo match o min taƴori wiide joueur en ɓe a landinini oɗo match o ɓe piyan no fewiri ɓe gaña ɗum ana woodi jaati barmuɓe ka andon soni neɗɗo aɗa hinni fiide volon o ɗum yata fi caggal sato heɓude yimɓe barmuɓe. Min kinoto fuygol ngol e dow joueur en ɓe min joguiɓe.
Baru e accirani kabaruji ɗiɗe
ay wanno mbiyerten Ousmane Niali Bouli ɗo kadi ten dow kabaruji meɗen ɗi kikiɗe hande ɗi fati ɓe jegguiti numéro men wiyamo anni 37 321 fati ɓe jaa feƴƴi nokku ɗo e seeɗa yewtere meɗen nde noddirten tous o grande ana wara ɗum waran ɗum yowo dow kalis éco.